me mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. A me mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. A me mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Bene wacu bose mumeze mute mwese, nubgari kure cyane, I'm proud to be a mufumbira. Amwe mufumbi ksoro. From Tsoro, amanze ndamutsa bafumbira mwese aho muri, abari mu masaka no mu bigori, ntamfite ko nabasobanurira ngo nabakundaga cyane. Telefoni simu yanjye itariho, nga telefoni nta n'ubundi itariho. Ibitekerezo bikanyuzura, ikanyuzura ibitekerezo. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Bene wacu bose mumeze mute mwese, nubgari kure cyane, I'm proud to be a mufumbira. Amwe mufumbi ksoro. From Tsoro, kankubwira amazima nje ndanabakunda, kandi biranshimisha kuba ndumufumbira. Vuga ikindi kikinje ngo kisoro yacu ndayikunda cyane. Vuga ikindi kikinje ngo kisoro yacu nta n'uwayikuraho. Ngagiye benshi basomaho mu bitabo, iwacu kisoro niyo zibereye. Imisozi n'ibirunga byumva, iwacu niho biri byose. Nibukuna kisoro shira amaboko hejuru, nibukuna kisoro kanumva induru ngo ye oye 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 kisoro oye 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 kisoro oye 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 kisoro oye 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 kisoro oye 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 kisoro. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira kisoro. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Bene wacu bose mumeze mute mwese, nubgari kure cyane, I'm proud to be a mufumbira. Amwe mufumbi ksoro. From Tsoro. Bacu mwakoze kuza abafumbira n'abingeso, abashitsi bacu mwakoze kuza abafumbira n'abingeso, abashitsi bacu mwakoze kuza abafumbira ntakibazo, abashitsi bacu mwakoze kuza abafumbira n'abingeso, abafumbira n'abingeso, abafumbira ntakibazo, abafumbira n'abingeso, abafumbira n'abisuku, abafumbira n'abingeso. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Ame mufumbira, from mufumbira boni mufumbira ksoro. Bene wacu bose mumeze mute mwese, nubgari kure cyane, I'm proud to be a mufumbira. Amwe mufumbi ksoro. From Tsoro.